sema asante kwa kunilinda Bwana. Nasema asante kwa kuniokoa Yesu. Nasema asante kwa kuniponya Bwana. Nasema asante kwa kuniokoa Yesu. Bila wewe nisingekuwa hapa nilipo. Kwa huruma yako umenikinga na maadui. Bila wewe nisingekuwa hapa nilipo. Kwa huruma yako umenikinga na maadui. Jesus, I love you because you are my protector. Feel you, I can't help it. That's why I put my trust in you.
Yesu, wewe ni Bwana wa mabwana. Yesu, wewe ni Bwana wa yatima. Yesu, wewe ni Bwana wa wajane.
I was killed by my uncle that day. I was killed by my uncle that day. Bila wewe nisingefika hapa nilipo. Ni kwa huruma zako umeniokoa na mauti. Singefika hapa nilipo. Ni kwa huruma zako umeniokoa na mauti.
Fanya njia pasipo njia, Bwana wangu we unaweza.
Unaweza.
Wewe ulilisha watu 5,000 mpaka wote wakashiba. Wewe ufanya njia pasipo njia, Bwana wangu we unaweza.
Unaweza.
Wewe ulilisha watu 5,000 mpaka wote wakashiba. Jesus, I love you. Cause you protect my family. Jesus, I love you. Cause you are my everything. Jesus, 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 I love you. Jesus, 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 I believe in you.
Unanikinga na ajali kila siku. Waniepusha na mitego ya shetani Bwana. Unanikinga na ajali kila siku Bwana. Waniepusha na mitego ya shetani Bwana. Bwana unilinde. Yesu nakupenda. Bwana
Tina su ya neo yoto eba kiti soke koza lande nini men pona bolingo na yoto surpasse ba epre yango nouvelle année komi lolo bi merci matando mingue.
wangapi wamepoteza maisha mwaka uliopita. Lakini wewe waendelea kuitumia pumzi yake bila malipo hata usemi. Asante kwa Mungu wako wewe. Wewe wewe. Mimi nasema
asante, asante Bwana nakupenda. Asante Yesu, asante, asante Bwana nakupenda.
Wewe ni Alfa tena Omega, mwanzo na mwisho.
Asante Bwana nakupenda.
Bwana asante.
Asante, asante Bwana nakupenda.
Kwa huruma yako nimeuona mwaka mwingine.
Asante Yesu, asante, asante Bwana nakupenda. Asante Yesu, asante.